not accept that the US is an unreliable ally.
Kiev jukoroma dondo jamana nyama ta ani shekin olu de tumbe Volodymyr Zelensky kerefe wasa kuka demela se Ukraine ma klefla Ukraine nyama aleka tama kofe Maison Blanche États-Unis jamana nyama sola nyama nunuba fe ka Europe ka lakana sabati ani ka nyini États-Unis fe akana ka demetke Keir Starmer Prime Uni ministri nyama
Europe must do the heavy lifting.
Ako Europe de kanga ka bara famba bela jilen kenga wasa ben ka seka sabati anga gunka États-Unis kanga ka o bara o olu jukoroma dundu.
Strong US backing.
Ota nyema Mark Rutte ale mui kamo ka foko ale ni Donald Trump mana fosien chama ale a peripere la tike ka foko États-Unis jija lendo ka to otan konala.
They are in NATO, they are committed to NATO.
Ako États-Unis be otan konala u jija lendo otan konala wa kibara duma musorla bi oya yeko Europe jamana chama olu ba fe ka dofara uka lakana ko musaka uka. Oye kibara duma. Ni faranyon kan la jerenya Donald Tusk Pologne ministri nyama ka fola o tuye wasa ka sika chikan la se Rusima. La jeren kene ka nyama do tume ina fo Canada ministri nyama Justin Trudeau fo kata se Francisca Emmanuel Macron ma Le Figaro eref kuna fundi gafe konna la Emmanuel Macron yi kambo ka fo ko Fransi ani Rome uni ko luba fe mugu chuka son sur Ukraine kalo kelen konna la chugumina kele kana ke Sanfe, kukojila, anifona kumugu chika na keka nyesi nkurandili chake dauma.